Sikudanganye kuna tae kupenda bora. Niamini mpenzi wangu we. You be running my mind every day and night. Wewe namba moja. Niamini, niamini.
Girl, I like you when you do it like that. When you dance it then you throw me right back. Baby, sababu kando yako. Baby, aji tamati. Mapenzi my time so kifan. Mapenzi ya menikole dia.
Na hisi raha nikiwa na we. Nani mwingine kaso wewe. Oh baby, I don't want nobody else but you. But you
killer brother.